kizuuliddwa nti obutamanya, obuteekebeza n'obutafaayo ku buteko bye tulya by'emu ku bisinze okuviirako bannayuganda okukwatibwa endwadde ezaakookola mu bika eby'enjawulo. Omusasi waffe Joel Odungu Davis Kabitwe.
Mu nsisinkano ya bannamawulire ku ddwaliro lya Aga Khan University e Nakawa, bannabyabulamu bagamba nti ekiruubirirwa kwe kwagala okuwangula bannamawulire ku ngeri endwadde ya kookolo gyeyongedde okwejirisa mu Uganda, bayambeko mu kugimanyisa abantu n'okukola ekituufu. Bano bagamba nti mu Uganda 36 be bantu abakwatibwa obulwadde bwa kookolo obuliko obw'enjawulo buli mwaka, kyokka nti ku bano 21 be bafa. Bannabyabulamu abakulembeddwamu Dr. Deogratius Ssenkumba, omusawo ku ddwaliro lya Aga Khan University, bagamba nti okwekebeza amangu, okufaayo okukola dduyiro, abantu obutafaayo ku bye balya, bye kimu kubiviiriddeko endwadde za kookolo ow'ebika ow'enjawulo okukosa bannayuganda. Ono agamba nti abantu obutakola dduyiro nayo kiviiriddeko bangi okulowooza nti omugejjo bwe gweyongerako bafuna baba bafunye ssente so nga ndwadde ze beereetera.
Because I know diet that is used to be of best to increase your chances of diabetes, hypertension, and many types of cancer. And then about other foods, you may hear about certain cancers like cancer of the liver, colon. Some of them are related to aflatoxin. The way we store our food, especially dinner, sometimes encourages certain molds to grow in there called aflatoxin.
Namubiru Diana Sewanyana Agamba. Nti batandise okuzimba ebifo eby'enjawulo ebigenda okuyambako mu kwongera okujjanjaba abantu endwadde eza kookolo, bongereze ku malwaliro nga Uganda Cancer Institute n'abalala abakujjanjaba kookolo ebifo eby'enjawulo okutaasa ku bannayuganda. Kyokka ng'ekikulu kya kusooka kumanyisa bantu eky'okukola.
Bukulu kulaba nti abantu baffe tubayigiriza obulwadde buno tuweewala butya. Ekyokubiri bantu baffe kutegeera nti obulwadde gye buli bya ddala, naye tuweewala tutya, tusobola kukola ki okulaba nga tetutebutukwata. Tusobola tutya okwekebera singa tetwekakasa. Omuntu akola atya bw'aba nga awuliranga yalabye gundi alina kino na kino n'alowooza oba nange, kati nsobola ntya okwekebera bwe mba seekakasa, nnoonya ki bye tubadde tusaako essira.
Kwa CDSFM, Dungu Davis, e Nakawa.